Download kupitia pdjtv.com.
Kuanguko ni hatarishi kwa majogo Kuku wangu sijampata bure, nimetoa do Kuku wanguko ni hatarishi kwa majogo Kuku wangu sijampata bure, nimetoa do Amejariwa manyoya, mashama kwenye mkia Mayai katoto, lakini anavutia Na michezo ya kudonyua, pumbake umwagia Bandani sija mtoa, lakini kanikimbiaga Mempata jumapiri, kanuzia mamapiri Wezahiri, niliutoa ubahiri Pata jumapiri, kanuzia mamapiri Yani zahiri, niliutoa ubahiri mi Kuku wangu mgeni,
anakamba mkoni
Kimuona, kavipi na mie Kuku wangu mgeni,
anakamba mkoni
Kimuona,
kavipi na mie
Moshizo na mie Nyonyeshe mkia We dada mkia Twende mimi koye jogo Nyonyeshe mkia Dada twende nyonyeshe mkia Wewe koo mi jogo Nyonyeshe mkia Ai dada twende nyonyeshe mkia Nyonyeshe mkia We dada mkia Nyonyeshe mkia Ati kwa nyuma umevutia Na dada umetaka pesa kangusha maksuri Udada umetaka noti kangusha maksuri Siogo upe ukota Kavipi ukota We ukota nyonyeshe mkia Usiogo upe ukota Kavipi ukota We ukota nyonyeshe mkia This is what I do, I gotta do what I'm doing now What's up, kana luidi hapo, weka mbari na watoto Yeah yo, wana kwa CWC gang gang, weki niga supplier Mwanangu funny boy, mwanangu wa OIG moka penta After bang, we mwanangu mwaisa, msalimi mburi anta Mwanangu wa mburuni, bagara, kinondroni Temeke Wanangu wa kitunda madawa mbaka nyangasa Karibu sura Waze wa tera vivu kijosha kumbaka gana lei Yeah, hapa ganzi uduma kwao
SMS Music